giving me grace. And I got body, can go flex. Oh my goodness, I got no go body to mess. Chega me running like a meter. Vimajo vya kulala vya kuhita. Azuri yada bila filter. Namba yada bila kuitisha. Oh, baudongo gani? Najiuliza kumbwa siku gani? Mie, nani kwa nani? Namwachaje na mwachia nani? Mili menikolea, nampa na tuma za kutolea. Ubele ni mbolea, aliti ya zei ino tamkolea. Nimegama, take me, take me, take me. Nimegama, take me, take me, take me. Nimegama, take me, take me, take me. Nimegama, take me, take me, take me.
Skin imepagawa, skin imechachawa, skin imeisha, hapa nilipo sina dawa. Girl, if you do love me, would you be my babe? And if you want me, would you marry me? Yeah. Ay, baby, 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 nasikia nkuloweshe na maji. Mtoto anasha pule tati, siku hizi kana nitanga dadi. Oh, daddy, oh, boko, boko, dizi mepina ya kochoko. Ayoyo, siko soko, nabongera toto, ritototo. End of you, naenda vino, no. End of you, naenda vino. End of you, naenda vino, ah, yeah, yeah. End of you, naenda vino.
Take me.